Yo, time, me da ku something you already told me, brother.
Era muzi.
Three marks.
Never just like. Mwache power kolo.
Na kwa chela game unonzara mura panisani woni tana bali. Na kwa chela game unonzara mura panisani woni tana bali. Iwe bali woni tana bali. Bali fake rap panisani muzi should I start?
Wait, sly I start.
Just like that.
Okay, but pass a jump start.
Muzi should I start?
Wait, sly I start.
Just like that.
Okay, but pass a jump start.
Aba game ya ipan game over. Fake rapa excuse us. Iba gaiba fake ni watu wanga sini yopa kakisika Judas. Atunai preza kutivese siri muevini mu exodus. I'm blessed bangeri kumamba bani gula mu mashodas. Pato fringa DJ sariko ni kategori ya makula. Nanga feature is a chipa bwanyi nga chikuni wana chekwe kanidula. Lifestyle na ma challenge ziba pita ni na chumpa kali. Ninga oneko broke kwen choka siwa punsa chipali. Feo la pa ninga ina private no guru pimpa patani. Mweni gwese la malenda bagai kwa chinda bafa kila tumata. Movimba ina mutimo ipa kuchira na mwine satani. Ketani, tavala konsera pani woku ujaretani. Fresh your life forcing things, bizarre kwenye self-waking. When you know Gun TV ni B to ask you are nothing. Eyo, watimo tafra wa vizungu, tenista chuka kwa mkali kungu. Manje hudo ni hudo, tona starta o mundu. Bakamba mundu, mutu o mutu kupanga supu, du. Na kwa chila game unonzara murapa nisani woni itana bali. Iwe, bali, woni itana bali. Bari, fake rapper ni sani.
Sly, should I start?
Wait, muzi ya start.
Just like that.
Okay, but pass a jump start.
Sly, should I start?
Wait, muzi ya start.
Just like that.
Okay, pass a jump start.
Shwe mburi yomu stoma kiso nishine nebo sauce. Pecha ila piti handi jikwela so give me space. I'm the best of course, kofa mpe mozwe tomato sauce. I'm always in the city trying to push the business. Muriji mgari mujitonga mujibe mbabalo choba tiki fiumbu. Ndiriba pente guba towa guba baba ninkolo ya mutumbu. Hello nishita ndibonu boni ndila tula ndivya mujega pumbu. Barimu buzige baripengete guno kumi kwa jikwambu. Femu yaba iche njanga shafya ine kwa tichidunu. Kwa tikubuga iche pari yaba leto bela kwa temu pari spunu. Na ato ndi mgele mobu zefu paga manola ihoma sunu. Kambushi kalila lila maybe kapologo unza haba swanu. Aba bari chompet mburi teri ya nchingali nina chupu. Bari kutituli lefo yomwe ino baka mganiba wana kapo you say.
Na kwa chila game unonzara murapa nisani woni itana bali. Na kwa chila game unonzara murapa nisani woni itana bali. Iwe bali woni itana bali. Bari fake rapper ni sani muze should I start?
Wait, sly I start.
Just like that.
Okay, but pass a jump start.
Muze should I start?
Wait, sly I start.
Just like that.
Okay, but pass a jump start.
Ninambili la ukuri sanzeli before na kurisai tupi. Muno size nilibe mebe kumuamba na nguchabe kumakumbi. Bible, choose the enze hustler. Simpa mwenzo onekela. Batiparo ina mkongela mfumu manjano muletela. After mfumu ya kula vamonde wenzo musula. Benzo zaka mbachani mwana wa Jose chikutamba ukula. Akata apriche waponja wena vikumwa wa msonta. Full my doubts na ndota vaiche plus na wakota. So, sishiri izo ngara na vani base kuchoka. Faka masu na ndota barangi za ndio kosa. Shoutout kumariu jizi wonze sinitamanga na kembo. Sounds and you rappers veva lipendembo. No wonder wanatupata ngani mazina ya banda na tembo. Jena muze chitazima ngani DJ chaka kembo.